Te whanake tuatahi, te kākano.
Te mahi waru te kaumārima. Exercise 85. Hei mahi whakarongo tuhituhi hoki. Whakarongo ki ngā kōrero, kia mohi wai koe kōwai ngā ingoa o ngā tāngata kei roto I te whakāhua. Tuhia o whakautu.
He wahine mōmona ahera. He mōmona ake ia, ia mere rāu koroimata. Koroimata te mea pakeke o ngā wāhine. Te kaumārua pea ngā tau o mere.
Ko hori te mea tā roaroa o rātau. He tā roaroa ake a hohepa I a hoani.
Kei te mau mōhiti a hoani. Kei te mau neketai anō hoki ia.